okuulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Okello Onyomu kusoose ne kuyimirizibwamu olunaku olwaleero era omulamuzi n'ayongezaayo okuwulira omusango ogwo okutuusa ku ssaawa 8:15 kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno ogwokuna mu kifo awakuumirwa abaana ekya Gaba Ale Child Hood Development Center Okello Onyomu ono balumulumiriza okutta abaana bana era ng'okuwulira omusango gwe kwazibwayo mu kitundu gy'ateeberezebwa okuguza omusasi waffe Betty Wamukisa katuwa ebisingawo.
Omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Komuhangi Kawuka yayongezaayo okuwulira omusango guno okutuuka ku ssaawa 8:15 oluvannyuma lw'omuwawaabirwa ng'ayita munnamateeka we Richard Kumboka okutegeeza kkooti nti babadde balemereddwa okufuna abajulizi ababiri be baali bateeseteese okujja mu kkooti olwaleero babaweereko obujulizi. Wanono omulamuzi amlagide ateketeke empoza ye esembayo lwaki alowooza nti omuwawaabirwa Christopher Okello Onyomu yali ejerezeddwa oba yaligiddwako emisango egimuvunaanibwa. Kumbuka ategezeza kkooti nti abadde tasobola kukola mu bwangu ddala era bwatyo n'asaba omulamuzi amuweeyo akadde beeteeketeeke bulungi.
But as we drew, we attended the court throughout from the first witness to get that transported the proceedings of court. So we are all able to proceed. And right now it's 11, we will ask for 3 hours to do this. We summarize and we come and make our submission. I press on my own.
Kwa jina Munana, akutanize Munana, CBS FM, Nzebetizwa, wano kukote.